hima mwenzako nimezidio maututi na subiri tiba yako
na nisipo kula na raha na kosa situli paka unikumbate jali
kiranga chote nikoma
Kapia, unaniamini, na umeniridhia
Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia Unaniamini, na umeniridhia Nasubiri tuachane,
tasubiri sana Tasubiri,
tangoja,
tasubiri sana
Wanasubiri tuachane
Yeah.